hogamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa dowladda madaxweyne William Ruto ku tilmaamay mid sharci darro ah. Waxaa sidoo kale sheegay inaan u aqoonsanayn Ruto madaxweynaha sharciga ah ee Kenya, isagoo taageerayaashiisa ku baaqay in dowladda hadda jirta ay ka hor imaadaan oo ay iska caabiyaan. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaan aad looga hadalhayaa gudaha dalkaasi Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Raila Odinga, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee mucaaradka dalka Kenya, isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday, ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, waxa uu shaaciyay inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii August ee sanadkii hore, kaasoo uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. Qodobada isbahaysiga Azimio ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dowladda hadda jirta ee Kenya iyo mas-uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dowlad sharci ah. Raila Odinga, oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga Azimio, ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto.
We as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate.
Haddii aanu nahay isbahaysiga Azimio, waxaan u gabi ahaanba diidan nahay natiijada doorashadii 2022-kii. Uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rajiimka uu maamulo isbahaysiga Kenya Kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah. Qodobka labaad ayaa ah in William Ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Kenya, sidoo kale ma aqoonsanin mas-uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya. Marka saddexaad, waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022-kii ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago, isla markaana loo xilsaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo dib u eegis ku sameeya.
Hadalka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxaa ka jawaabay madaxweyne William Ruto, oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dowlad wadaag ah, balse uusan middaasi ka yeeli doonin.
Hawa watu hakuna kitu wanataka, hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana,
dadkan wax kala ma rabaan, dadkan waxay raadinayaan dowlad qaysi. Waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan, iska ilaawa dowlad qaybsi, hana dhihina ma rabna dowlad qaybsi, waan ina aragnaa, waana ina
naqaana.
Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka Kenya, waxaana dad badan ay isweydiinayaan tallaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dowladda madaxweyne Ruto ay uga falcelin doonto. Haddaba, maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga? Axmed Maxamed Mooge, oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka, ayaa sharaxaya.
Waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise pressure mise tixgelin yari dowladda hadda jirta uu hogaamiyo William Samoei Ruto, siduu u bartay horaantiiba oo ahayd bahalkii in markii dowladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo, dowladda nus laga siiyo, la soo dhaweeyo, maqaamkiisa la wanaajiyo. Waa dhaqankii hore oo haddii Raila Amolo Odinga uu soo bartay madaxii ka horreysay madaxweynaha hadda. Waxay ku tusinaysaa hadallada shalay ka soo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo bareesha xagga dowladda hadda jirta. Runtii hadalka asaga ah xagga dowlad ahaan waxay ku yeelan doontaa saameyn laba dhinac ah, in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra'iisul wasaarihii hore soo dhaweeyaan tixgeliyaan dowladda ku soo daraan way suurtageli kartaa. Waxaa kaloo laakiin suurtageli karaa iyadana madaxweynaha hadda jira Raila William Ruto waa nin aad u mayal adag oo go'aan adag.
arintan ayaa ku soo aadeysa xilli gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jibokati ay su'aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya su'aalahaas oo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabka ee u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi